Like many strong supporters of Israel, I'm very concerned.
Bani Sirela jamana fanga nyemoko ye jabili ke kanyesi Ameriki jamana nyemoko ma Biden ni aliku kaka benkan nini kanyesi ni soga tama mununi anyona kumai ni aye Bani Sirela ka kodo nyoma Bani Sirela jamana fanga ko jamana ka yere mahoronya ni aka kana blali ba yere bulu ko wa hakila mununi aja ko abaka jamana don sago ke ko atefenke tintili mununi abora kenema mogo yoro ko alna sura bora teru fanfelala ibaye ka foni kuma falen falen abe furuba nyogon soso yira teri flani nyogon che ni o Ameriki ani Bani Sirela yelema mukanga do kiri blon fanfelala ni Netanyahu ale o boa akoma nisogo ya fanga buyani ani ngale kuna fundila ofek lela bana Ameriki jamana nyamoko Biden ye jabili ke
hopefully the prime minister will act in a way that he's going to try to work out some genuine compromise.
Ko jamana fanga nyemoko ko abina imabo ni sariya ko ina jamana nyemoko ya faraka ko Netanyahu ka fanga ka tina seka to ni siraka aye wuli wuli dake ko ka benka nyini ko ina ni abukanga Bani Sirela yugu Biden kani kuma kanu nu kera wakati muna Netanyahu ko ka sariya ko in ko ka jo ko yasa faso jama kanana karinyo na kelasi mfe ni wuli ga jo bau kun kera jamana kono.